kei konei ano a taku kai kōrero mo te rāne ko Mākere Mutu. Ko taungangi a koutou te rongonga i a Mākere runga e te rāina o te hiku. Tika ana koutou kia mōhio mai ki tēnei wahine e kōrero ana mo ngā take katoa o ngā tikahu. Nā koe e tēnā kei konei eia mo te rāne i hono kia whitiwhiti kōrero ano. Ono kia rongo mai koutou i aha pūngā take pāna kia tātou. Kia ora ano Mākere.
Ai, kia ora girly, ara, kia ora tātou katoa e hako rongo mai na.
Ai, ai. Nā, ko a ngaro, ko pahure i aiana Waitangi, ari te ahua i te kite ngāke ki runga i te pauaka whakāta. Oh, te paioki, te here o ngā mea katoa. Ka tiro tiro ngia, ka mātakitaki ki wetahi o ngā wāhi, ka kite ake e, ko tatu pea ngā āhuatanga e pāna ki Waitangi. Kā hore nei, e hika ka mai ana wetahi, e ngautua rāna wetahi, te mea pai e haere ana te mahi i reira mō tēnei tau. Nā, e tēnā pea ana te mea e kei kona te komiti whakahaere, haka tika tika maina tēnā pea, tērā te rerekenga mō tēnei tau, ngari ka pai e Mākere, ka kite atu e haere tika ana. Nā no reira, kei ākoe ngā kōrero mō te Iwi Chairs Forum, hoi no me tuku atu i ākoe, kia wāhi kōrero mai kia tātou i te hau kāinga ngā āhuatanga.
Ai, ko National Iwi Chairs Forum e tēnei tau, ka hori i haere ki Waitangi nā te COVID-19 nest. A te take ka hori i haere no te mea wena me e pāngia ana e taua māuiwi e te COVID-19, kei te rohe o Ngāti Whātua. A ko Ngāti Whātua ngā kaiwhakahaere mō tēnei hui i Waitangi. Kua hui a Zoom a Ngāti Whātua o kua hau tētahi o ngā marae o Ngāti Whātua, taku marae i Kāpehu, he marae no Ngāti Whātua. A kua hui mātau o Ngāti Whātua me te ki kaore taia te haumaru, te ki atu, ki ngā iwi puta noi te motu, ka haumaru tia koutou i ngā tai mai koutou ki Waitangi, kaore taia. Nō reira, te karanga atu ki te taitokerau, pēhe o whakaaro. Me te whakaaro o ngā chiamana putano i te taitokerau, ka hore e tika ana ki a karanga atu ki ngā iwi putano i te motu, ki a haramai ki konei, i te wā, kei konei tēnei me te COVID-19. Nō reira, ko te inoe atu ki ngā iwi putano i te motu, mena e pai ana ki a mahia tēnei, tēnei hui i runga i te Zoom. A, koina, kua mahi i runga i te Zoom. Ahua rereke, tēnā ahuatanga. Engari guri e pai. No te mea neke atu i te kotahirau ngā tāngata i urumai ki roto i taua Zoom hui. I runga i tēnā, ka roi nei e kōrero ana tāua mō tēnei me te Māori Constitutional Convention, ka tū i te rā i mua, i te rā i te hui mō te National Iwi Chairs Forum. I rungi ngā kōrero o ngā chiamano o ngā iwi puta noa, kua tū taua hui i rungi i te Zoom hoki. Engari te mea pai mō tēnā, kua haramai, tō tātou teihana te reo i rirangi o te hiku o te kāra te hiku media kua akapāho i live streaming kua live stream te Māori Constitutional Convention i te rā i te Wenere katahi ka haere ki National Iwi Chairs for Mate Taite me te paraire. Ai, me te Māori Constitutional Convention paikare mātou katoa kua tai mai a Moana Jackson. Mōhio ana tātou tino māuiwi ana a Moana Jackson me te mate pukupuku. Engari kua kōrero ia i mua, kua record nia ia, kua kati tāna kōrero i rungi te recording kua hakapāho I te timatanga o Taua Hui Māori Constitutional Convention. Tēnō a tāhua tāna kōrero e kōrero ana ia mō ngā tino kaupapa o ngai tātou tiwi Māori, pērā no I te mana, te tapu, te kaitiakitanga, te manaakitanga, te rangatiratanga, whanaungatanga, whakapapa, wēnā me katoa, engari. Ko tāna kōrero mai ki a mātou, ki au. Ki au ki wēnā huatanga tuku iho a rātou mā. Ki au. A, ka kōrero ia mō ngā kōrero I puta mai, I ngā whānau, I ngā hapu, I ngā rōpū, puta no I te motu e pāna ki te constitutional transformation. Tino mārama tāna kōrero. Katahi ka kōrero tia e wetahi atu ngā kōrero e pāna ki ngā rangatahi. Ngā kōrero e pāna ki te tēnei me te United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. He, ko te kai kōrero I reira no Ngāti Whakaue, ko Clear Charters tōna ingoa. Ko tāna kōrero, mea nei, te huarahi tika mo te kāwanatanga e pāna ki te Declaration of the Rights of Indigenous People. A ko taua, ko tuhia he ripoata mo te kāwanatanga, ko te ingo taua ripoata ko he puapua. Nā, te mea tika kia haere ki te pānui I taua ripoata he puapua. Kei rungi I te webpage, website a Ngāti Karu. Taua ripoata a he puapua. Ko te mea pai ki roto I taua ripoata mō te kāwanatanga, ko te mea tika kia tautokongia e kautau e te kāwanataka pau te kaha tēnei me te rangatiratanga o ngā whāna, ngā hapū me ngā iwi. Me tautoko kautau I tēnei mea te rangatiratanga. A koe nei te huarahi mō te kāwanatanga, hei hāpai atu, hei hakakaha atu I te rangatiratanga o ngā whāna, ngā hapū me ngā iwi. O he pai te rongo I ngā kōrero a Clear Charters mō Taua Kaupapa. Katahi ka kōrero tia, ngā kōrero I Wainganui I ngā tāngata e hakarongo mai ana arā ngā workshop ngā tāngata I taimai ki Taua Zoom Hui. Kua kitea, girlie, e tika ana ngā kōrero I tuhia e Moana Jackson, Māwako Moana Jackson, mō te constitutional transformation. Arā te mahi a mātike mai Aotearo. E tika ana taua kōrero. Kua mau taua kōrero I roto I ngā whānau, ngā hapu, puta no I te motu, a koenei te kōrero I te Māori Constitutional Convention. Engari, wetahi pātai I puta mai I taua Constitutional Convention. Me te tino pātai, pēhē te hanga I tēnei mea te rangatiratanga sphere of influence. Pēhē te ahuatanga o taua constitutional, taua mea te rangatiratanga sphere. Ka puta atu te kōrero a Moana Jackson. Kia mau, kia au, ki ngā kaupapa o ngā mātua tūpuna. Kia mau ki tēnei mea te aroha ki te tangata. Kia mau ki te mana me te tapu. Kia mau ki te whakapapa, ki te hanaungatanga, ki te kaitiakitanga. Mēnei rapu ana kautau, pēhē te hakatū I te rangatiratanga sphere. Kaue ki te atu ki te taha o te Pākehā. Kaue e titiro atu ki te pāremata. Kaue titiro ki reira. Engari, kia au, ki wēnei kaupapa hohonu I tukuna iho mai e ngā mātua tūpuna. A I rungi I tēnā, ko tāna kōrero, me kōrero tunu, me kōrero tunu. Me noho I Wainganui I te iwi, I Wainganui, haere ki rungi I ngā marae, haere ki te kōrero ki ngā rōpū Māori. A te whiriwhiria, pēhea te hakatū I te rangatiratanga sphere I runga I ngā kaupapa o ngā mātua tūpuna. I runga I tēnei me te mana, te tapu, te whakapapa, te whanaungatanga, te kaitiakitanga, te rangatiratanga, me wera mea katoa. Kai reira te rongoa mō ngai tātou tiwi Māori. Ā te tirohia, wēnā mea, ā te kōrerohia, wēnā mea. Ā, ā te tau, rua mano, toru tikau, ngā tau e iwa, kei te haere mai, ka tū tētahi atu hui, mō te Constitutional Convention mō te motu katoa. Kia tau ai ngā whakaaro, pēhea te hakahaere o tēnei motu, pēhea ngā Constitutional Arrangements mō tēnei motu, a te tau 2030. Kia tai atu tātou katoa ki te 2030, ā kai reira te Constitutional Convention, a Constitutional Transformation ko oti taua mahi. A te 2040 ka oti. A koe nei te kōrero i roto i tēnā, ko tukuna atu ki National Iwi Chairs Forum, tēnō tautokongia taua kōrero a Moana Jackson i te National Iwi Chairs Forum. Mei te nui o ngā tāngata i reira i taua Zoom hui. Ko te kōrero e rapu tunu ana i tētahi vision mō Aotearoa, a koe nei te timatanga o te Constitutional Transformation. Mena ka mōhio whānui tie tēnei me te vision mō tēnei motu ai. Ka mōhio tātou kua tīmata te haere i rungi i taua huarahi ki te Constitutional Transformation. A rapu tunu ana i tēnā. Nō reira, ko te inoe atu ki a Jacinda Ardern, ko taimai a Jacinda me Wana Minita i te praire. Me te kōrero atu ki a rātou. Me haere haramai ki te tautoko i tēnei mahi, te rapu i tētahi matakite pēr mō tēnei motu. Arā he vision mō Aotearoa. Ko te kōrero i nei, kia... So that every whānau, every hapū, every person can achieve their potential. Koe nei te vision i tuhia. Engari, e hakaro tia ana, e kōrero tia, tunu tia ana, taua kōrero. Koe nei mo te pau tikanga, warātou kōrero. I te pau taiao, kua kōrero mai a Ngāti Kahungunu. E hōharau atu rātou ki te kāwanatanga e pāna ki te wai Māori. Nō reira, kua hono atu ki a Ngai Tahu, ki te uru atu ki roto i te Koti Teitei, ki te hohai atu ki te kāwanatanga mo te rangatiratanga, o te wai i ō rātou ake rohe. Ngai Tahu, rāua ko Ngāti Kahungunu. Koe nei ngā kōrero a Ngāti Kahungunu. Tautoko ngē pautekaha e ngā iwi puta no i te motu. I roto i te pau tangata, koe nei te kōrero mō Oranga Tamariki, hariko kua Riahaina, Grey, koe tanei ngō Moss, taua wahi nei te tumuaki o taua tari. Kua Riahaina, kei reira Nader Glavish, i te kumiki, i hakatūngia e hetahi, e pēni hēnare pēr. Kia hakatika nge te tēnā tari arā te Oranga Tamariki.
Tamariki, ai. Ka pai i te rongo tu e, kei wena ngā āhuatanga e pā i ngā hui ne Mākere, e mōhia tonau, kei te tini atu nome tahi o ngā kōrero e puta mai ana. Ngari e here ana te wā mō tāua mō tēnei rā, ngari e hoa, a te tahi taimāno ka rongo mai ano ki wetahi o ngā take, ko puta mai a koe mō tēnei rā, me wetahi atu a pōpō nei, kia whātoro mai koe ki wena kōrero a pōpō nei, ne?
Ok, ka pai.
Ai, ki ora mai ano ki a koe Mākere me ngā kōrero e pāpā mai ana, nā no reira, tēnā koe.
Tēnā koe, girlie, tēnā tātou kato.